awuzintsha zamza amadoda ize zayishaya lengoma noma amabutho emaningi isikhaphula kuthula amadoda awuzintsha zamza amadoda awuzintsha zamza amadoda awuzintsha zamza amadoda awuzintsha zamza amadoda
bathi lezi kodwa ngitswe mngena ngishayele skev iphepha nepen ngakhanda igama usifunde epepeni bengisemarenkeni nomakhozi oloba ngena emandleni ngisemandeni mmb ya ngisuke emazweni endlela was in my zone is though they call us smi's host petrofuz abafulele shibilika nango george ziplus zipnas rocka njenge big nas if you work on the beats in a fabulous
awuzintsha zamza amadoda ize zayishaya lengoma noma amabutho emaningi isikhaphula kuthula amadoda awuzintsha zamza amadoda awuzintsha zamza amadoda awuzintsha zamza amadoda awuzintsha zamza amadoda
awuzintsha zamza yabodlos got the power got the flow mine zam push it on noma ngabe lapho imali yashona vele kube emnyame emini lapho uzozokhala amadoda mine zam ziyagolos zinola futhi zinedlos push it span push it style every night isifuna imali mina ezama ilali angikhathali ngakayithola ikari soli sibari angakayenzi plani hey
awuzintsha zamza amadoda ize zayishaya lengoma noma amabutho emaningi isikhaphula kuthula amadoda awuzintsha zamza amadoda awuzintsha zamza amadoda awuzintsha zamza amadoda awuzintsha zamza amadoda
mina ngiphethe izinja zami ndiyasifuna imene mene busuku into egibela imfene ngemvubusa imbelesele mebhimba simdlisa upelepele nezami simngene ebhizi iqubula idudula ingoma idubula idudula bangasazi sileze ehlala icula ifuna imali babila babangasa mina ngiphethe izinja zami
awuzintsha zamza amadoda ize zayishaya lengoma noma amabutho emaningi isikhaphula kuthula amadoda awuzintsha zamza amadoda awuzintsha zamza amadoda awuzintsha zamza amadoda awuzintsha zamza amadoda
izintsha zami zona ezayikhafula kuhlehla ibhari sifika ngengoma ethafa yenza ibhari vuza igazi bastad uyayiqonqotha ngathi uphekele ekhishini nathi asimile ngapha baba sibusha le mishini nale zintsha zami zohlezi sibashaya ikhanda mabevala le mnyango thina sikahlele imnyango sohlezi senza ama-adults ibiko umfana mera what bafana bama
awuzintsha zamza amadoda ize zayishaya lengoma noma amabutho emaningi isikhaphula kuthula amadoda awuzintsha zamza 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 amadoda